maamulka xiriirka bunoonog lugta ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wali baa uu sheegay in 8 sano ee la hadhaafi meel fayl oo la taabado kora lugu deere bunoonog lugta degmooyinka gobolada koonfur galbeed taas oo soo ka tilmaamay in markii hore lugu guuleysay in garoomada hansho lugu hirgeliyay qolalka nasiinyada han labiska ciyaartoyda xafiisyada maamulka masuuliyiin idirbilka wareejiyay garoomadaas ayaa Selmada maamulka xiriirka bunoonog lugta koonfur galbeed ayaa wali ba u sheegay in diyaar garow faylalan ka jira horumarinta bunoonog lugta ee deegaanadan koonfur galbeed ah. Garoomada bunoonog lugta ee shal ee Dr. Ayub oo magaalada Baydhabo Kiyala, Dr. Waabari oo degmada Xudur ee degmada Weejid iyo kan degmada Marka ee gobolka Shabeelada Hoose in la dhiga doona rooga cagaaran ee macamilka ah. Sida uu sii sheegay gudoomiyaha xiriirka bunoonog lugta koonfur galbeed Ahmed Cali Xasan Ahmed Dollar
walaahi caqabadda ka walaahta galiya oo hata kubada cagta sportski iyo koonfur galbeed ba hata ku dhuman kaliya oo rajaynaynaa in rooga sii maamulka ay garoonka sii leh sportski ee kubada cagta hata xafiis leh ka wanaato inuu badh xafidina oo dhowr qaybood ku kooban meel raayn shaata geeka oo meel raayn sheesa toosay lan ka shaqeeyahay oo kiraanta milan saa maalinta hiraabta lama salaax ku bilaabay ilaa muqrobki furum oo shaqeeyo access jay may buu dhalinyaradii oo nay kubada cagta maamulada ay ku waxo banka fududaatay ee garoonka darbishay walaashisa anaka in sheega xafiisadii oo nay dressing room ku walaa dhisin kaliya walaa hata horumarka kubada cagta oo koonfurka badnaga tahay misdegmadan bay dhawna gatay meel raayn shaqada ku dhumaan ma tahay in meel raayn shaqada garoonka say break garoonkaasi leh ee horumarka kaliya ma ka kooban degmada may dhawle ma ka kooban ee guudahan may baa koonfurka baad inay horumarka la dirsiyo rajaynaa in hubil aheer ee saasamaal garoonka oo Dr. Waabari ee magaalada Xudur naftashay may baa inay playground ka seelan hal rooga sala rajaynaa hubil aheer ee marka saasamaal la rajaynaayo ee weejid saasamaal madaxweynaha baa balan qaaday koonfurka baad is lafta kareen baa balan qaaday ee may rajaynaa hubil aheer bal inay meel raanshada horumarada guudahan koonfurka baad deeran kaliya walaa hadda ka hamiyahay oo ogdaada hoob hata geekuna tamay ka dhilahayna garoonka uu caadiga ah oo shidaalka ah mise meel raanshada arada ah oo natural ka ah ka dhilahayna ee hoob lan hala garoomadaasi hata geek roog lan hala may baa farsamada naga tay aqoonta kubada cagta naga tay walaal dhan isbedelayaan lan ka hata geek ciyaartay talent badan hata dhumahay oo meel raanshada oo lan ku lukiyaab inis janaysan hala tan is garoonka gal ee dad badan oo xirfad iyo xirfad leh oo may baa meel ku yaabay in garoonka hata insaacada in xirfad iyo safay laha barnaanka marka kaliya walaal hata tuhmaan in nooma dhameeyay may baa rooga se maamulka sunu dhawaan hoobilaar hoobilaahi bandidna ma rajaynaa hoobilaar in la helo insha Allah hoobilaar
saas oo kale Ahmed Cali gudoomiyaha xiriirka bunoon lugta koonfur galbeed ayaa wali ba u sheegay in horey toobare laan ka faa'iideeyay si xirfad iyo korlanka qaada garsoorayaalka maamulyaalka iyo macallimiinta wali bana hadduu u sheegay in si lamid ah ciyaartoyda iyona markaas heli doonaan toobare la ka sii kordhiyo xirfad iyo bunoonoga lugta
gudahan ciyaartoyda tababar la qabada iyadoo hadda taaro dhardhaan la hanqabo tababar garsoor la hanqabo tababar maamul la hanqabo tababar macallimiin la hanqabo laakiin ciyaartoyda ma rajaynay hoob bilaahir inay tababar la qabada sabbees iyo aqoonta oo kubada cagta la dhisa ee aan walaal aan ka meel raan shaada ka shaqal lana meel raay kubada cagta layb si kubada cagta bees la hanqabo ma baa simad senior ka hor madalin fiiri hadana fahanjo hata faylay geeb geey ku dambo yata meel raan shaada fahanjo si faylaaday ee madad salaan la taakiin qaada geey hor may dhig jirtay in meel raan shaada aqabada dil iyo nay koox koox iyo xaafad xaafad nin iska jir kubada cagta deegaan bay dhaw laakiin tii geey may taweesay walaasay dhan in meel raan shaada hor lan ku dareer in karaan boolka bil lixdan hadd geey feeleen 4tan ka dhamaan insha Allah meel rajaan hoblaar in intaas ku sii feelaad in kasto qalad kubada cagta meel kasta caalamka ku dhihay ee laakiin sidii geey hor lan feeri hadda fahanka kubada cagta naga tay macallimiinta naga tay ciyaartoyda naga tay bulshada fiirsaas naga tay naftarkeena maamulka naga tay gebge ku dambayay tamay taawaysay inay fanka kubada cagta koronka ahaay isbeddel badan ku muuqda shaala ma rajaynay bal inay seniorka hadaran inay may baa meelo caalamka ta kubada cagta ku roogo inuu nisaar nasho jaan hobi lahayd
anka dambayntii gudoomiyaha xiriirka bunoonog lugta ee koonfur galbeed Ahmed Cali Xasan Ahmed Dollar yaa horumarada bunoonog lugta ee ku jira degmooyinka koonfur galbeed iyo waliba uu ka sheegay in shacabka iyo waliba ciyaartoyda sanad kasta iyo fahamayaanka muhiimad iyo waliba faa'iidada la taa bunoonog lugta waliba uu sheegay in sanado hadareeran ah in horumar intaasay ku badan la ku deeri doono bunoonoga lugta